Robert F. Kennedy Jr. ayaa wajahay su'aalo adag oo uga yimid senatarada.
I've often disturbed the status quo by asking uncomfortable questions.
Mar badan ayaan su'aalo adag keenay oo aan lidi ku ahaa fikirka caadiga ah, taasna raaligelin kama bixinayo. Mareykanka waxa uu wajahayaa dhibaatooyin caafimaad oo waaweyn, kuwaas oo u baahan in si dab ah loola tacaalo. Kennedy oo hore u hanjiray qareen u dooda arrimaha deegaanka, haddana u ololeeya dhinaca caafimaadka ahna qora, waxa uu helay taageero xooggan oo ka timid xildhibaanada jamhuuriga ah, kuwaas oo tixgelinaya magacaabistiisa si uu u hogaamiyo hay-adda ugu sarreysa caafimaadka oo mas-uul ka ah miisaaniyad ka badan 1.7 trillion oo dollar, taasoo daboosha baahida bulshada Mareykanka.
You represent a voice for an inspiring coalition of Americans.
Waxaad u taagan tahay cod ay raali ka yihiin dad badan oo si dab ah u daraynaya hagaajinta caafimaadka iyo nolosha bulshadeena. Hase yeeshee, Kennedy waxa uu wajahayaa dhaliilo xooggan oo la xidhiidha hadalladiisii hore ee ka dhanka ahaa tallaalka, xuquuqda dhalmada iyo cudurka AIDS-ka.
Mr. Kennedy has embraced conspiracy theories, quacks, charlatans.
Mr. Kennedy wuxuu taageeray marwaalo been abuur iyo fikrado khaldan, gaar ahaan marka la eego ammaanka iyo waxtarka tallaalada. Shaqadiisa oo dhan waxay u muuqataa mid dadka uga digaysa tallaalka, taas oo khatar gelinaysa nolosha carruurta. Kennedy wuxuu sheegay in hadalladiisii muranka dhaliyay, gaar ahaan waraysi uu bixiyey, laga saaray macnaha guud amaba nuxurkii uu ka lahaa.
I said there are no vaccines that are safe and effective and I was going to continue for every person.
Waxaa ii ma jiro tallaal gabi ahaanba ammaan ah oo waxtar leh, laakiin waxaan rabay inaan sii wado oo aan sharaxo in qof kasta uu dareen gaara ka qaadi karo daawooyinka, xitaa tallaalka. Waraysigii waa la jaray, balse marar badan ayaan saxay hadalkaas, xitaa barnaamijyada TV-ga qaranka ayaan ka sheegay. Inkasta uu ballan qaaday in uu taageerayo tallaalka carruurta haddii la ansixiyo, haddana senatarada waxay weli walaac ka qabaan aragtidiisa ku aadan cudurrada waaweyn sida COVID-19.
Did you say that COVID-19 was a genetically engineered bioweapon?
Ma tiri COVID-19 waa hub biology ah oo si gaar ah u beegsanaya dadka madow iyo kuwa cadaanka ah, halka dadka Yuhuudda Ashkenaasiga ah iyo Shiinuhu ay badbaadayaan. Uma aanan jeedin inaan si ula kac ah loo beegsaday, keliya waxaan soo xigtay daraasad ay daabacday hay-adda NIH. Saynisyahanadu waxay si rasmiya u beeniyeen hadalkii Kennedy oo daba socday warbixin 2020 lasoo saaray. Sidoo kale, Kennedy waxaa la weydiiyey aragtidiisa ku aadan barnaamijyada Mareykanka uu maalgeliyo ee saameynta ku leh caafimaadka caalamka, gaar ahaan mashruuca weyn ee lagula dagaalamo cudurka AIDS-ka. Waxaan rabaa inaan ogaado ma taageersan tahay ujeedooyinka iyo yoolka barnaamijka. Manala shaqayn doontaa si aan u hubino in mashruucan uu sii socdo, si dadka u baahan ay u helaan daawooyinka ay ku badbaadayaan. Waan taageersanahay, waan ku faraxsanahay inaan idinla shaqeeyo si loo xoojiyo barnaamijka. Guddiga maaliyadda ee sanadka ayaa dhowaan u codayn doona ansixinta Kennedy.